inkuru yadushimishije twabyakiriye neza kuko n'ubundi bari badusezeranyije ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo iryo perereza rikorwe neza ndetse badusaba kwihangana ngo twe kugibwira no gushaka kumenya ngo bazabyitondera kandi bazabikora neza bikaba rero byadushimishije cyane kuko babirangije bakabana bidutangarije turumva twizere ko bakoze umurimo mwiza.
Hari igihe polisi Afurika y'Epfo yari yabahaye ko yaba yarangije iri perereza cyangwa se uko bizagenda nyuma yaho?
Uretse ko bari barabidusezeranije bakatubwira ngo tubahe igihe bo nibo bazatubwira. Nari maze iminsi narabyumvise ariko ntarabibwirwa ofishale, nkaba rero nanezerewe ko byumvikanye ofishale noneho bakaba babidutangarije.
Mwe nk'umuryango hari icyo babamenyesheje ku giti cy'umwihariko?
Uretse kutubwira ko babigeje ku bushinjacyaha nyine bategereje ubushinjacyaha ko aribwo bwakora umurimo wabo, nta bindi by'umwihariko numva batubwiye.
Madamu Leya Karegeya, mu iperereza polisi y'Afurika y'Epfo yakoze mwe ubwanyu, hari icyo yababajije ishaka kumenya ku buryo burambuye?
Ntacyo yatubajije uretse ahubwo ko ari twebwe twagerageza kubabwira ko bisa nk'ibyoroshye kuko twari tuzi neza ababiri inyuma bariho, ariko bakatubwira bati nimwitonde natwe dukore ubwacu ubushakashatsi kuko hari information nyinshi natwe twumvaga twabaha zabafasha kubimenya, ariko badusaba ko nabo bagomba kwikorera akabo kugira ngo bumve ko duhuze.
Muvuze abo mukeka ngo bari babiri inyuma, hari abantu se cyangwa se ikintu mwakeka ngo cyaba kibiri inyuma kindi?
Icyo twakekaga kandi cyaduhaga ibyo byose nuko twari tuzi ko Kirisisi uwitwa ko yari umugambanyi, twari twamumenye ko yari ahari muri icyo gihe biba, kandi tuza no kumenya ni telefoni yuko bayimwasa bamwishe bakayijyana, kandi abantu benshi barabafite ubuhamya bw'iyo telefoni yuko yageze mu maboko y'umukuru w'igihugu akagira n'abahamagara. Niho twakuraga ibyo byose kugira ngo tubabwire yuko twabafasha gukora
iyo telefoni. Muvuze ko ngo yaba yarageze mu maboko y'umukuru w'igihugu. Ikihe gihugu?
Igihugu cy'u Rwanda.
Cy'u Rwanda?
Yego.
None ubwo se umwanzuro wanyu mwebwe ni uwuhe duhereye kuri ayo magambo mutubwiye Madamu Leya Karegeya?
Umwanzuro wacu ni ugutegereza ubucamanza icyo buzakora n'icyo twebwe tuzakira. Twebwe nta bushobozi bundi twumva dufite uretse kureka ubucamanza akaba aribwo bizikorera umuti.
Ndabashimiye cyane Madamu Leya Karegeya, tuvuganye nyuma y'uko polisi ya Afurika y'Epfo yatangaje ko yasoje iperereza yakoraga ku iyicwa rya nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya.